musicblog.ng.
Ụzọ pụọ n'ụtụtụ ọ na-abakwa na mgbede ọ gbalụkwa aka o nyabụ ihe wee na-ewute m ọ dịka echili odegwu aka na akụlụ taa nyamelu m ji eti mkpu akwa m nyamelu m ji anya ọnụ gị jukwuo na onwelu ndị ga-abụfa pụọ n'ụtụtụ kpachọba ife afọ ga-eri odegwu ga-agba aka wee pụọ n'ụtụtụ emesi ọgbala aka wee bata o mbịasịa ana m ajụ onwe m ajụjụ onye a echiri aka na kolota o ọkwọ mbọ ndị ọzọ na-agba ka ọ na-agba o jukwuo cheta ndị nọ na mkpa nnu
na-abịa m o na-abịa m o
ụzụ o na-abịa m o asị m o
na-abịa m o
jukwuo
na-abịa m o
jukwuo
olisa na-abịa
m o ihe nna ya ga ichukwuo ka ịwanyala ụmụ gị awa nne ekwe na akafa dị ka ọnụ ndị ilo kọrụfa jukwuo Olisa dododo nya meru nji ayọ gị yo ka iwepụla anyị walking like elephant eating like auntie jukwuo okike anya chọlịa nya ka m na-ayọ gị yo ka iwepụla anyị
walking like elephant eating like auntie iwepụla anyị walking like elephant eating like auntie iwepụla anyị walking like elephant eating like auntie iwepụla anyị
salobi ngi nwa be bai gbagbalu kuopa onye jebi je ne nuwa okpotulu obi nigwe okpotulu mmo na enye nniri nya melu nja kpo mmo na enye nni ochetele onye chezolu uzu ngi ka ma po uzu ngi ka mu na po obi nigwe chukwuo ngi ka mu na po nu I say break them down break them down Jehovah, break them down. Oy, break them down. Break them down. I can deal. Obini gwenge kanawa.
Break them down. Break them down. I can deal.
Obini gwenge kamu na yo.
Break them down. Break them down. I can deal.
make any danu to find a million dealer. And you get a million dealer. And you're not no chany. Ndilo ga wabalanyo son. Okwi kulu nisi anyi. Obyasi anam mezu nandu anyi. Baha anye tulu gona. Umu gigane mwangoli. Haga mwana mwane nye nisi like. Etu ogi, oke mwane li mwa. Oke mwane li mwa. Kumbembe kumbembe. I said, chuku, break them down, break them down. I can deal, oh.
Break them down, break them down. I can deal, oh. Break them down, break them down. I can deal, oh.
Uzu, 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 uzu.
Break them down, break them down.
Anamayo, anamayo, JJ General Anamayo. He break them down. He make any solid banging on Liao. Ekwena kamoke wasyambo. Kona nankiti, obini gwenge kamuna yo. Oh. Mechendi lanya kananya kaimelien dilo. Mechendi lanya kananya kai goliene no wanu. Ikeni nedi naka chukwo, ikeni nedi naka gi. Onye wanya lugeli, onye chole gosi nenu wa. Oku onye ahoki na gosi. Nyamelu nje kuo, neme po wani neka fanu lo lumu. Iken jeje o, chuku bi iken jeje o. Asimu.
Iken jeje o, iken jeje o, chuku bi iken jeje
o. Joy.
Iken jeje o, iken jeje o, chuku bi iken jeje o.
Asimu.
Nabiamu, nabiamu,
chuku o, nabiamu. Uzu, uzu polundu. Asimu.
Nabiamu,
igiligi o,
nabiamu.
Nabiamu. Break them down, chuku break them down. Break them down, I can deal on. Ndi amana son son. Ndi nano chiakalaka, madi befano. Ekwena kechiche ndilo chuku. Gomezu oni sindigi. Ndi tukwa salu gobi. Tukwa salu gobi yo. Genwa bu mwofa nenye ni. Ona ngolo nye gala fisi ya kaneno wa. Webwa uyo chuku nge kaina yonu. Ndi tukwa salu gobi na diyo. Obini kwe. Never pass them by. Ndi tukwa salu gobi.
Never pass them by.
Ndi tukwa salu gobi.
Never pass them by.
Chukwo, chukwo.
Never pass them by.
Ndi tukwa salu gobi.
Never pass them by.
Kala kandigi wenu kochake makana kala kandigi chake nenuwa ochake enyebere ekene ikulu no nyage menu we kan konye ne menenuwa bunke de manu konye ne menenuwa bunke de mwao kwenu kogaba gaba. Break them down, chuku. Ana mayo asu.
Break them down, break them down. I can deal, oh.
Uzu.
Break them down, break them down. I can deal,
oh. Oko koko. Break them down, chuku. Break them down, chuku. Ngeka mona yo. Ndi nonizu. n'uzu ije chetakwa ndị nke gị ndị nọ n'uzu ije na ndị ijezili naanị ọtụtụ ejego n'ilu ọtụtụ ejego n'azụ ebe fa na-acha were
Na biamo, Olisa na biamo.